Deja vu.
Haka kadem kazuri joka kovera. Kisham sham kinyam kidam tam. Shuka na get this. Nataka bed.
Siski.
Yemeka bumbi. Napenda matoka.
Siski.
Entertainment DJ.
Siski. Kia piu kumate siski.
Drink when you're meta. That you won't want it back. I'm running with the side, yeah.
Entertainment DJs.
Me body so fine, my face in our tessa.
Come slow, lay low. Top of the game if you didn't know. Better know, me can't stop. I keep on shining, yeah. Everywhere I go, fire. When I step to the club, it's fire. Wanna show me the girl, then fire. Some gimme,
please. You got some, gimme. Wine and twerk till morning. Niko high, niko moshi marijuana. Unataka nunu yangu na obana. Gusa tako usilete madrama. Romo sewa but staki kujuana. If I'm down, pum pum tight. Take it down, bring it up, hold me tight, nice. Yes, we run it, yes, we own it. Spend cash like crazy, but you don't know. Everywhere I go, fire. When I step to the club, fire. That's what I got tonight.
Chapa Jona Jondo Ka Hey Jondo Ka Jondo Ka Hey Jondo Ka Hey Jondo Ka Jondo Ka Hey
Skiza kuna dodo na mebeba Tiki ndani ya bukla zita tesa Kile kana kata kata tepangwa Sito na kwa jiko kata tenwa Bra kuli kujangwa na stingo ikatubamba Tuka patangwa na tuanzia na tupanga Aka tupanga Jokia na patia nanga Ata makasa
Kalina kutia nanga
So baby twende lockdown Mfuko ni na mavumba ila sina somebody yeah. Ata kinywa jinisha nunua Twende
Na tukipo manjua chati ya napima Simu kumuja weze zima
Put on your makeup Upendeze leo hatutazima
Aya twende taratibu Taratibu
Taratibu Sija kuja kuharibu
Haya twende taratibu Taratibu
Taratibu Sija kuja kuharibu
Yo, Taratibu dogo dogo pesi yangu ni ya kibabu Papa Fadela minta kufunza adabu Weo kama life, kwanza masa za kafyu Kiona beste yako, mino kopa mtani hamu Right, left, tunaifanya kisalsa Street kwa your dress, ndo inafanya na kutaka Mana pimps, unaifanya for the culture Oda kile unataka na iyo pili lewe hapa Black fine ting, na unasleka viking Leda vodo ima sasi die jean Chakua shit, saka this to dry clean Now you rocking with the best boy sin
Aya twende taratibu Taratibu
Hope, baby, when you come here, when I'm not your pumua, you can't even touch. Walimwangu nikipata shida mtume atanjiwa peleke barua kwa mpenzi wangu wamimweleza ni alimbaya minaugua.
Hey girl, wewe kwangu basi ndiye kama doctor, ingia kwenye wodi na tufunge shaka.
If you love someone, grab them by the hand. If you love, put him a little closer.
Can say, baby, I love you. Can say, no one above you. Baby, coco, baby, coco, no.
Nairobi's finest. Deja vu. Hata kademu kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi menda taka pedo. Demu nikafupi kanapenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu panga. Nimebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shere ni meja tumekujadi na tamba. Atulibeba meja yule alifanya papas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama kedandruff. Kingfisher na picha shanda piga lap. Snap snap sana deku jiponyo. Ya ya kida.
Kademu kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi menda taka pedo. Demu nikafupi kanapenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu panga. Nimebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Pesa sabuni ya roi nafanya nini kumbu. Bash na wekia minyo na kata majikino. Mapenzi mwanga dingo nyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingo inapiga sipo stivona. Nua sijali sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za maki hapa sindani.
Hata kademu kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na geo sezi menda taka pedo. Demi kafupi kanapenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu panga. Nimebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Niaje msupa.
Niaje.
Niko na talent.
Kagani.
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi. Wacha ncheze kaa mimi na ulimi. Usitowe na kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpike block, tupike sherehe. Usidie mami, kiza magenge. Stress na ni kukumbuzi.
It's your favorite boy, cash kid on the track.
Kafiti joka meweza. Kitam-tam, kinyam, kitam-tam, ey. Ufiki bei, uyu akini magendo. Boy nika vibe, kanapenda tuwa ghetto. Doba nikali uliza makurutu ganga. Nimebakisha angwe kelele na nderemo. Amra kelele na nderemo. Amra kelele na nderemo. Kitam-tam, kinyam, kitam-tam, kinyam, kitam-tam, kelele na nderemo. Kinyam-nyam, kitam, kinyam-nyam, kitam, kinyam-nyam, kelele na nderemo.
Mdeja na wakujwa bila. Na unipati ata na vibes akanga. Ati kichwa tu, kwani wewe ni makanga. Ni follow insta, sikupi iyo namba. Kihere here na kweli utawezana. Jimini yule mama yako alikukanya. Sika bei ndo tuweze kupatana. Ati fair game, misi refa wakandana. Kota boy kafiti joka meweza. Kitam tam, kinyam, kitam tam, ey. Ufiki bei, uyu akini magendo. Boy nika vibe, kanapenda tuwa ghetto. Doba nikali uliza makurutu ganga. Nimebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kitam tam, kinyam, kitam tam, kinyam, kitam tam, kelele na nderemo. Kinyam nyam, kitam, kinyam nyam, kitam, kinyam nyam, kelele na nderemo. Boy nika vibe, kanapenda tuwa ghetto. Apendangi machuwa mcheki yoni peya joto. Si boy sini wangu minda mpenda kimangoto. Na kamu na usoro minda kupatu viboko. Sitafadhali mi waga sibishagi. Na kani yangu tanipeta kama we utari. Luka nishuengu wete mbeta
kwa prani.
Kama apeweza ni mcheja babikani.
Yeah, yeah, hey.
tunabonga sisi bongi mashilingi magizani adingware manzeni kobisi sina time ya kusumbana manzeni na mafisi ulirauka nilikisha joni siku nini akate kiss to the beam uliza simsima na tunawaka na hopa tutawaizima na dunga silver so sifa tuna magoldiga na nawashika jodi zaini na kidobila mana big them bad top sniper says he miss my shot niko na bag na mimi josi kampa ukini trace na kuban wagwa super digitali yeah yeah. Kuna mamwewe, anapita na yeye, anapita na wewe Juwe ni siri yangu, kwe mtamu, kapo mbeharamu Uko kwa DNA, kandijo kwa damu man Niko na mbota sipotezi jo wakati man Sielewi lugu wengine kasi ganji man Chuma ni strong, jobe na mabati man Walispeki ni kapita kati kasi man Siishi costa kajena ni kumaji man Kwa 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 kwa
Shake the bam bam, pack the jang jang. Come with just official radar. Sinu watanja, tu kaki chai na ketefa. Yata ni ganja, ti hini fanta. Tu nakata, hini rasta. Mana gangsta. Sama mota kukwe uguzo cheke kukwe. Mina taka sante ponda rrni kuteke ke. Maneno ya kupita shinda adi morsik. Nakama boss in vita man, I don't fight you. Narabi neza futa yo career race. Na pia juta juta cook the beef. At your own risk. Hini lambo tanda Subaru can't race it. Big ego koko jambo let's face it. Leona hand kabo lingua can't take it. Nina swali hey amigo, can I kick it?
Oi 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 oi. Oi 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 oi. Bad vibes on my logic too. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Bad vibes on my logic too.
Ah, ulioko kana bado jo moka muda. Sa unakula tu mokoka ukito ushuhuda. Unanifanya we religious na unaroo ya juda. Sabuda roundi tumenona kapa kaza buchari na sura kama jangi hapa kuna fojari cheki cheki mime clean up nice oh shingo maji maji see that eyes
mondem mondem niko blaze na magaldem galdem tuna blaze tuna bondem bondem bad vibes wanna kill them yeah mindo kimping wa easy painting mana fresh team na siko flexing I got the juice na siko blending nime stand up lakini bado nina blend in Magic too.
Yari kine dhukuru none jowe madhafu Werute hadafu, doe de dhahafu Cheta kwenye pura na disoka gana dhuda Nidaga gasugu asio hage no ufuda Ekera kera tugia kutigana na gia kwa na doka Dehere maodo matare na fata Boss, I'm not just somebody, I'm a limitless boss African solos, better bring him back to core Call yourself a lion, but you're just a house cat Gotta switch that, flip it like an acrobat Mambo bado bele ya kuchizi Catch up with me, uta fall kama dizzy I mean, Tricks I'm on all, no match up You need backup, I just add up
Oi, 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 oi Yeah Vivi, I checked
yako nilikuona ukikula chips mwitu nikajua wewe ni mtu wa watu anajua mimi ni rafiki lakini chini ya maji mkuu nimemnoki yoni patia shida ya chali yake nampea advice nikiwish wachane waumiza moyo wangu kambia besti zako gote ni besti yangu
something you should know I know your bro he's my boy sana na nikimwambia najua tutakosana pale shopping mara kwanza nilikuonanga bro aliniambia madi usi cross hapa muanga bad boy nikiwa na crew lakini mimi ni soft when it comes to you mama fua nilimpea chocolate na kadi au kulizipata kishangani na
classic vibe
itakohoa mara mbili ndio ujue ni mimi
Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Ine kuska masaba mora Atu batuka sita na ma Makada shankati sapoja Mokuri na wenuza kishada
Follow me on all social media platforms At DJ Deja Vu
Follow me on all social media platforms
Mokuri na wenuza kishada
Kaina washa na chapa micha ras Kauna daro kunyuma anza mwanzo Kauna osha vyombo za mitambo Juu ya kutu na teka mto yu akambo Eni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja menikazi ya ndugu Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu Mapu njeto ni fozali usijikune ndugu Kai uwezi pia unazana jisi makuku Kuku, nukia nuku Nukia zama na otoro
Siski Niliambiwa ni muache siski
Siski Kamote
ameni seti kamote. Manzi yangu ye ni boxer, anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka, ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole, usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize, uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki, akaanza kisirani. Nikajua, nitakunywa happy. Nikamurudia, juu ya kupanik. Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muwache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote. Mother anataka ni muache. Maboys wanataka ni msare. Mbaka namba yake ni meblock. Hadi IG nda kusho. Alipiga na namba sijui. Kiundani nikasikia ni mefurai. Kiodogo nikasikia medai. Aki babe, nataka kukuona one last time. Akakuja mevamini. Aka nishanganisha akili. Nika unyadua tukarudiana. Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muwache siski. Kamote, kamote.
Unataka benzi ama unataka benzi? Ama unataka benzi ama unataka benzi? Ama basi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Unataka benzi ama unataka benzi? Ama unataka benzi ama unataka benzi? Ama basi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Ama
mata nikupalilia kama kuku wike. Mimi ni kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Hey yeah, siri zikigongana utafahamu siri ya hii duve. Mama malikia ni kamanda mgongo. Niendeshe kama isikeli na ujuzi wa jua kali.
I swear I don't lie, lie, lie. Ni we mina die, die, die. I swear I don't lie, lie, lie. Ni we mina die, die, die.
Don't go pursue. sina tafisa. Uko so formal, nona tukisa. Acha tunge tupoa bila drama. Izo maneno bado najifanya. Hata vile unakohoa unachanganya. Ama ni madodo ndo sijamwaga. Acha kiki kizungumiki mambo. Kamu kwe bibi ni kwe your only man. Heshiman metemeza saizi mechoka man. Neza kweka main bana wache kuwa fan. Kizungu zungu matiu diu. Nasikia tu kizungu zungu diu diu. Kizungu zungu matiu diu. Wana shensu tu kizungu zungu diu diu. Kizungu zungu matiu diu. Nasikia tu kizungu zungu diu diu. Kizungu zungu matiu diu. Wana shensu tu kizungu zungu. Mtu yangu siku hit ki mungu mungu. Shout out to my haters bado na machungu chungu. Nina mpango wa kando je upendanga manginyo. Migonga na finyo nasikia kwa tumbo kama minyo. Na mthigitha adi nyawi nasikia vivi. Yalafa na furai kama kimbo. Motara tara lafu tunabanju to the limbo. Chiki mali kwa shingo goro zangu si imbo. Sigenge toni kewosho na kunyuria kidotono. Na kudenga na siku fliki banana mina kupil. Nasikia tu kizungu zungu. Mama kwangu penda ndizi numi tanga nugu nugu. Diyo diyo kizungu zungu.
Fisi, kani mstinji, sidai yondizi. Fishi, fisi, kunyonga ndio tizi.
kiume tuko sita. Nilichora sita akanipa tisa. Na una tells me nataka kupa kichwa. Lia 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 tukiseti mbichwa.
Kapa kata charabara na kata. Mera papa na kata kwa kuroga mingata. Kama sata kana mpula ni sata. Kata pura ni mekata ni chumana.
Masi kama atabanduka wenani. Tutunafanya mama ziwa na tisa. Stata fast atamuka indomie. Kima kofi kima kazi baka.
Wa kuoga ni kutoa panty. Nili face Joe ndio nikaita hari. Cham relax sipenangi mabani. Nilinyorosha dustin ikatoa rangi. Nina swali shaipewa ukatetemeka miguu. Hii ni dhafu na divide by two. Nina boza shereni full vibe. Usi ni mbogi na riko akisamu.
Mbafu atidema liundo kutoka kwa mbavu. Kumbaru squeeze ni lisare za manyaru. Saru wa manyaru kibiriti kifaru. Washa kalaita hiyo nyaru ni after. Game yangu ya umon batumaliza na laughter. Mitoki firefighter heavy lakini lighter. Dark ninja lakini future ni bright. Unasaka dem moja ametoka juu Jamaica.
Kapa kata charabara na kata. Mera mama na kata kukuruga mekata. Kama kata kama mpola ni kata. Kata pula ni mekata ni chumana.
Shamolanga moja, shamtakanga moja, now easy juku. Shamtamani moja, shamolanga moja, shamtakanga moja, now easy juku. Mbo nzuri na tabia, na sura na vutia. Misho mizo maramia na watu dupu. Kama saluna garamia, kani ndai na nunua. Mishe na changia na wakitu. Abazu kule kule pende mami. Nikujue ndani ndani. Mahaba take over me. Tuwa toke kina nani. Abazu kule kule pende mami. Nikujue ndani ndani. Mahaba take over me. Tuwa toke kina. Shantamani mmoja. Shamonanga mmoja. Shanta kanga moja now easy to Shanta mani moja Shamo nanga moja Shanta kanga moja now easy to Shakorobo, 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 shakorobo.
Kukupa utakacho. Wewe na mie pamoja mpaka kifo. Na usichoke kunipa moyo wako. Tuwe pamoja mpaka siku ya mwisho.
Rada safisha, bada dande mambo kuisha. Mambo tu ya beat unajua.
Cheza nika unakuna kichwa.
Deja vu,
deja vu. Kuna penda kama mtoto. Cheza nika unakuna kichwa.
Can. Nataka yonduru ataka sifam. Ilani ni caption na ikuagi fan. Kuna kisplashing kama dam. Bam bam tiki tiki bam bam. Bithi mneza kuimbia mbaka rhythm. Pipi njifti tifi. There's a meeting in my bed. In my bed.
Cheza nika unakuna kichwa. Unapenda kwa
kama mtoto. Cheza nika una kuna kichwa.
Ordinary. Tukipata na kwa chomu sini hande. Jina kubwa kau juu isi usare. Usupa nta kujenge adi palace. Weni mrembo na kulaga nini mware. Kaura dari nta kufikisha kitale. Road trip usijali nina license. Ushani teka walaika afande. Kisa nikona
kuna kichwa. Kuna penda kama mtoto. Kisa nikona kuna kichwa.
Wash and wear, I swear. Madush kuzimada na kiguto na kifea. Makwela kuwakunyo dizenwezi compare. Si fair, vile masoshuni kwa milia. Ukimada tokens italia TTT. Nina mandugu wapo inga, si kamiti. Nisema kabla Fadela niandikwe kwa ofisi. Heri nikachora ne matatu kwa mati. Sunikatikie nkweke. Ndani andenge tusepepe. Kuja solo bila rendende. Nikuspoil na usimepe.
Mbeza nika kuna kichwa.
Overstand, we can't stop, take it higher. Wanna give up, blow it down, so we bring the fire. Man, a lion, see the king, no retire. Amplifier, just a girl, them the buyer. I get a youth, I sing, we anthem, ka choir. Up, turn, I realize that we fire.
When
it's a
vibe, I call
you to
this.
Our choir.
Hear this, hear this.
Amplifier, amplimoto, amplifier.
One time to the left, then pause. Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Can you go la me? Bounce for me, mommy. Pause. Turn the reverse. Turn the reverse.
Kabaya.
Turn the reverse.
Reverse ni kipiga lazima kahaga kabounce. Ukinisuka ndio nijipe kwa na ganji siyo clout. Bendera naeza pandisha nilikuanga scout. Tunanidai jitetea usizunguke round about tai. Mimi sina fujo nani. Dogo dogo reverse yani. Piga dry dry chesa yani. Ratish ngwai choma ubani.
Twende reverse kama mtotana. Kwanza vile umebeba we ni totiana. Ai, inama basi tukipatiana. Juu hizo du da zimeni bamba. Ai, magigi magaga magigi gigi gigi. Msupa we dada una vitu bigi bigi. Magigi magaga magigi gigi gigi. Msupa we dada una vitu bigi bigi. To the right one time to the left and pose. Twende reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Can you allow me? Bounce for me, mommy. Pose. Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse.
We reverse, mina cheki nyuma. Ikikwama tutasukuma. Ukigonga kitu usipige break. Endelea ku reverse na mawetete. Ako kadem kame come through. Na yo dress yake see through. Itabidi nime save ganji. Do after ku reverse ni maternity. Izo mahaga vile unarombosa.
Ako kamimi kana songa songa. Ako kathae mina ona ona. After ku reverse nita onza onza. Oya oya.
Step to the right one time to the left then go. Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse.
Kama uwezi fika bei basi wacha. Kama uwezi Kama uwezi fika bei basi wacha. Kama uwezi fika bei basi wacha. Kama uwezi fika bei basi wacha. Wacha, 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 basi wacha. Kama uwezi fika bei basi wacha. Kama uwezi fika bei basi wacha. Kama uwezi fika bei basi wacha. Wacha, 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 basi wacha. Wacha, wacha, kuna kitu mimi nataka fika bei wacha panganga story mingi nilikata. Bobo shanta mini rasta rasta ulikula blue ticks na nilikuwa na data guy shore akimanze is a brother ufiki bei ya kanyau nyau kani picha bado uko out out kani show ni matau tau 1 plus 2 plus 3 nimeiva mau niko na saru wa manyaru zimeraru tunakiatu zimeshika ntaka tatu rada ni safi neza bonga chafu nataka kula kitu tam 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 kama tafu kama uwezi fika bei basi wacha kama uwezi fika bei basi wacha kama uwezi fika bei basi wacha wacha Watcha, watcha, basi watcha. Kama uwezi fika bei basi watcha. Kama uwezi fika bei basi watcha. Kama uwezi fika bei basi watcha. Watcha, 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 basi watcha.
Niko kwa petrol station na kinyaru. Mini atari juu minsaru wa manyaru. Jini mtu hapa mindio kifaru. Ha, speed ni ya Subaru. Nime upgrade minister na hini star time. Nataka date beba tu pesa ya lunch time. Udo si tensi down this is my time. Niko right this has never been the wrong time. So calm down to downtown loni man down. Wame ningora wanataka kuni hand down. Mini saru buda mwezi ni shut down. Ha, bro I'ma gun you down.
Kama uwezi fika bei basi wacha. Kama uwezi fika bei basi wacha. Kama uwezi fika bei basi wacha. Wacha, 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 basi
Yeah, miubonga na jani kikam Miuji chachambaya kwa mafala juma mani kifaa Naka uja top up ni reverse Spendi competition kai kona kam na sila Sawa, mista kijua juna penda haga na bana yokifua Nasema hivi nataka jotu kwe wawile Ukikam hivi ushajuanga form kupewa miti ala Nakujua sana na unapenda nga banana Na iya pasi kitanda na unaniite kibanda Isi ndizi iza hapa ni naguava
yeah, Unataka taka roaster ama roke pia Ni bei kidogo nitakufikia Alafu kuna vile unaniangalia Na macho flani ndogo jamu za kunipimia Unanimaliza ukiniangalia Maliza ukiniangalia Unanimaliza ukiniangalia Maliza ukiniangalia
Fine galiza mada shirot Backside umebeba kilo Na kufata kila mali yugo Unafanya wanavunja shingo Mamacita, señorita, bailando Mamacita, señorita, bailando Cheki venya navo wine Cheki venya navo grind Rrr. 420, nikiseti Badu umestick tu kwa mahedi Mali safi kende chainzi Bad boy mina die bad girl Bad boy mina die bad girl Bad boy mina die bad girl
Unataka taka roaster ama roke pia Ni bei kidogo nitakufikia Alafu kuna vile unaniangalia Na macho flani ndogo tamu za kunipimia Unanimaliza ukiniangalia Maliza ukiniangalia Unanimaliza ukiniangalia Maliza ukiniangalia 3-2-1-0 minyo baba Muzi washa nalibuwa ka Osama Ukinipenda ntakulika Obama Na sister skiza ghetto siwezi hama Na nililan kuwa humble yo Siyo leo bana ni tangu tukitambo jo Attempts na kuwa gabizi niki gamble do Kukupata sitaki shindwa kukuhandle no Enajua pole pole na vibe yangu nitakushika Kabla zifike jo situa kisheshisha Nataka kareja kukushika shika Na vile umebeba mina benda yungu Unataka taka roaster ama roke pia
I'm on the beat.
I'm on the beat.
sign a die. So move smoking the papu then yeah, keep bring blue. Mini street, mini chocos, go sign a die blue. Now my pens is on your music, go size it die blue. Count on the pay, only pay, borrow see for you. Don't append a seat, and when you follow, I see you. Can you pay a space, now could belly get a moon. Make it for the same time, from the village econoon. I'm in the number sabas, when I'm Kimbi's a cowing. Eat them a rasaba, but this is it, come quick. Now my sequels, what the sabas, man, I'm in a make quick. Man, I'm out of an attack, a sunny fire, I'm in a bring socks. And I need kunyo, I can eat a tea. Me nam punish you mean yo da day letter. Madi ngon wapa mean yo madi. You call addicted mean yo na day. Arpenda baba zanga say yo ma vijana. Say yo ma vijana. Arpenda baba zanga say yo ma vijana. Arpega simu yangu siku na mchana. Arpenda baba zanga say yo ma vijana. Say yo ma vijana. Arpenda baba zanga say yo ma vijana. So mi telephone a ringu siku na mchana. So baby watch a missionary so sa right back. And if in any official man say feeling I'm a tie. Say your hands and don't need me tie. Na kula nyama michi and don't ask me why. Nipe kichwa nipate we song. Warm lips zangu siku kam na kandom. Bede mende bile pepa I just kill like a hammer. Kitana na nikumbu za mora na sato. Hile kiuno kuna yo manze si uwezi west. He na imada manze iwe the late. Kabla batu beta manze minyo depressed. Na haki kuwa msana na choku regulate. Kaudu manyamba mbajo siku uji alie. Jumu fate uko mbajo si suki. Nenda runga kuta nisi suki. Na misi wanna put it off, fuck as it goes. I'm gonna make a second see you every time. See you every time.
Tue moshi inuke kinduku. Try and Johnny sense. Kaina mindio doctor ring ding. Natuguro chavu surambaya na EDC. Hata ena B nikusi hibi. I'm kidding but me sim toy. I'm wedding si unacheki moshi. I'm chimbaing ndani ya kikoi. I'm invaing afungwe na kifoil.
Skwari nejipi na kakwota. Nataka tukate tukue waters. Natuna city shash tukichoka. Alafu after that kunyorosha.
Nitakupa wapi bebe?
Nitakupa wapi bebe?
that wine, mina find girl see me. Damn to the flow, nimekuja na kamini. Crop top no form, da usorore kipini. Dudu Dubai, tuende shopping ya Gucci. Kuku kuwai, libidi nifanye booking. Mr. Kichai, baby, mina taka sushi. Natufike night, tuwafunze isu kunti. Takupa amani, siyo vita, jumiwa sina visa. Nataka tu chill, tu kwa keja na mambicho. Kishi kwa na manchu, za kuku na kapita. Ukidorora, dorora, na kukati ya katiza. Tunapula puku vum vum kimasta. Picha zako mina zoom zoom na data. Kama nototo mini takupa tupacha. I love you baby hiyo chum chum na shaka.
Nisike wapi baby. Hapa. Nisike wapi baby.
Hapa.
Nisike wapi baby.
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi baby.
Hapa.
Nitakupa wapi baby.
Hapa.
Nitakupa wapi baby. Hapa.
Playing you nothing but classic vibes.
So kumbe wenta veta jondo mana wem tight. Kumbe wenta veta jondo mana wem tight. Kumbe wenta veta jondo mana wem tight. Kumbe wenta veta jondo mana wem tight.
Kabaridi kana tamba mindo murder. Na wamepani kwa nogopa kushandwa. Mdogo mdogo tunakuja kuwapanga. Bampa tu bampa wangu hasongi fada.
Na kupele katize pale kwa boda na manga. Na rupika sabuni yani nakata na panga Na kumanda so napanga matanga. Na kujok maze.
Nini mtaita na yangu pia ni taita. Ninaleta nare mpaka umetupa laita.
Sija wae jona panga jom taita. Unaleta nare ato nimetupa laita.
So nisike wapi bebe.
Hapa.
No nisike wapi bebe.
Hapa.
Nisike wapi bebe.
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa.
Nitakupa wapi bebe.
Deja Vu.